shankysupplier.com.
Freedom Music.
Achanti Baba Nasma.
Mungu Deva. Elementary. Baba Nasim Pumalanga. Naisi. Bele tissue, bele mchereba.
It is crazy.
Okay. Tukipewa shafu wanakunja. Watukiunda unda wanafunja. Hata iki warogu wanafunja. Baba una bless. Baba una bless. Wataftaji una bless. Baba una bless. Na manjarino una bless. Baba una bless. Kibongo bongo una bless.
Kashi.
Baba una bless.
Ya pau.
Ah. Hajamani kama shida kama shi kama shida kuni wangu kama shida kama shi kama shida kawaida kama shida kama shida kama shida kawaida kama shida kawaida kama shida kawaida mekimba kambaga kama shida kawaida chani kambaka ila kama shida kawaida hachisi wa sala sala kama shida kawaida kiosa kuna kula kama shida kawaida kama shida kawaida five ukume no gabala wikinwa melewa hongo wikinwa mekesha bau sandoni Shikatama, shida zishi uwezi kutoka sama Kila day, so mbaka weekend Nime atango dolo, nime kuja kutrendi Niko tagi tagi na zangu friendi Kuleta uchawa, shika kipaki benzi We Samio Na kwenye kutafuta usichoke Wasi mama pigia na tondoke Ukirewa usiokote Kicho panzi, hela unatumia zote Wauna umepanda me, wauna umepa kirudi Tutakuta na shiru Tunajua mkubwa za ketiketu Mkubwa za kutote mtoto awezi sema kweri Dwa makweri baba Wauna umepanda me, wauna umepa kirudi Tutakuta na shiru Mkubwa za ketiketu Mkubwa za kutote mtoto awezi sema kweri Dwa makweri baba Wana mkua kilonto Kama shida kawaida Tandare na kigambo Kama shida kawaida Mtoni na kisemfure Kama shida kawaida Mkuru ni kiungure Kama shida kawaida Chao ni kukashule Kama shida Kama shida, kama shida, kama Kama shida, kama shida, bado kama kawa Kama shida, kama shida, bado kama kawa Kama shida, chungo suje waga Niko bise viwanchan, bado sida di nyumbang Kodi ya pango mezana, isabati kichwan Wesi ngeri number one, bado na chumia jiwan So msido teutan, takupija gan Wea wana kwa mta,
wea wana kwa mta
Shida sina kabako,
shida sino kabako
Weni kipata chakwa,
weni kipata chakwa
Tajenga bakari yako,
tajenga bakari yako
Wea usirie mama,
wea usirie mama
Shota pigia show
Shota pigia show
Wana niji watoka sama
Toka sama
Sichi ziki daripo
Sichi daripo
Sichi da msoto Ziki na changamoto Iyo siyo kazi yako ni kazi ya mungu Wata bless you koko Wana tuona watoto Nyumbani tuna watoto Usichoke ndugu yangu riziki mafungu Inuka tupige foto Akiokota makopo Jua na changamoto Viba ya kuiba muache ya fosi Kichwa ni anandoto Wanangua guju na boko Kagamosu kichoto Baba aliye benki anatumwa Kama anayebonda kokoto Wea wanangua mbezi kama shida kama Magataba tama wezi kama shida kama Kiwala nindo kishizi kama shida kama Tege tena kinyurizi kama shida kawaida Taka jeli yara kama shida kawaida Kama shida kama Nari salama dodoma nepawa Masharino meni soma
Shumi watami
Molo golo mbeka tanka
Magulide
Baza namusha majanka
Yesi majo
Waunda mepanja me Lakirudi Itakuta na shi Mkubwa za ketike Dogo janja Wani sema kori Ntama kori baba
Dino
Sema kori shi
Montana
Sema kori we
Oscar Richard Iwaiti Kulomundu Adam Kipinka Tachi Blondi Wizi Papi Daktari
Mkudelefa we
Kamusu Banda Matoto waka mungu Chumari
Kama shida kawaida
Laba Jaga
Kama shida kawaida
Santana
Kama shida kawaida
Derefa mkua
Kama shida kawaida
CEO wa sergeant
Kama shida kawaida
Kevin Duke mkua
Meneje mikua
Chantez Taker Young Feet Tipa Plus Lukari Incesa Diego Potesa
Anfotachi
Nimsa Uswara Kenke
Chimba
Need your focus
Kabalis. Abdozo Mamero. Do the Jordan, Baba. Chiresu.
Freedom Music.
Ngo Deliver.